than I have, than I have. Kukhona uwandle bese kuba nomoya, kukhona emoyeni, izinyoni emoyeni. Than I have, than I have.
Yeah.